T-Major.
Ajengo sokoni ni uze.
All I don't want it. Zima.
Chambua kasaira. Hata kama wana mapepe walete. Kasaira.
We like to party. I've been a Naija boy, more like you party. We like to party and party hard. If you low a while, I'm on no worry. How they with money? If you want my money, then shake your body. We like to party and party hard.
Hey, jumbo wa kasaira. Hata kama wana mapepe walete. Kasaira.
Jambo wa kasaida.
Hata kama wana mapepe walete.